tawa.
Harry,
nimegundua maisha kupambana, so kutulia tunakushika tamama, na hapa mjini wanga ni wengi sana, bora kupambana sedie Maulana. Sedie Maulana. Tunavumilia maisha tunayopitia, tukiamini ipo siku tutapatia. Hatutapata hata cha kuringia, watatutafuta wote walotutambia. Walotutambia. Tupambane wanangu, tupambane na weli, tupambane basu, tupambane wanangu, tupambane wasanii, tupambane.
Maisha yangu mtihani, na kama pesa sijui nitapata nini, wananicheka rafiki majirani, elimu sina likimbia shuleni, na beba zege nundu sike kinyonge bongo, abongo longo longo macho matongo tongo, sipo chekecha bongo tagongwa ngongo ngongo, angangangangangangang mwezi wa kwanza debe mchanga, na fosi fosi linipate kiwanja niweze jenga japo kibanda, meneja shida, shida zipo, na binadamu kambiwa matatizo, na matatizo siyapelikizo, mina kuwasa na kuambia kizo, la usijali wala anaepanga Mola, kesho tapata hela, takula familia, utajina fasi, tapanda uba, utachana na mwendo kasi, ubasi acha kujipereka resi, naenda rudi kufosi, ili upate vinoto, siko sekiri na pochi, amini wendo dadi.
Si tunavumilia maisha tunayopitia, tukiamini ipo siku tutapatia. Hatutapata hata cha kuringia, watatutafuta wote walotutambia. Walotutambia. Tupambane wanangu, tupambane na weli, tupambane basu, tupambane boda boda, tupambane wanangu, tupambane wasanii, tupambane.